kwabase Philipu 2 ngakho ke uma kukhona induduzo kuKristu uma kukhona ukududuzeka kothando uma kukhona inhlangano kamoya uma kukhona isisa nesihawu qalisana ukuthokoza kwami ukuba nibe nomqondo munye ninothando lunye nibe nhliziyonye niqonde into yinye ningezilutho ngombango nangodumo lezwe kepha ngokuthobeka nishayise ngathi abanye bakhulu kunani yilowo nalo angabheki kwakhe kepha yilowo abheke nokwabanye makube kini lo mqondo wawukhona kuKristu Jesu owathi nesimo sikaNkulunkulu akaze asho ukuthi kuyinto yokuphangwa ukulingana uNkulunkulu kepha wasidelela bathi isimo senceku enziwe ngomfanekiso wabantu wathi efunyenwe njengomuntu ngesimilo wazithobisa elalela kwaze kwaba sekufeni yebo ekufeni kwesiphambano ngalokho-ke uNkulunkulu wamphakamisa kakhulu wamnika igama eliphezu kwamagama onke ukuze kuthi ngegama likaJesu amadolo onke aguqe awabasezulwini nawabasemhlabeni nawabaphansi komhlaba nezilimi zonke zivume ngokuthi uJesu Kristu yiNkosi kube yinkazimulo kuNkulunkulu Yise ngakho-ke bathandiweyo bami njengalokho nilalela ngesikhathi sonke kungesikho nxa ngikhona kuphela kodwa ikakhulu manje nxa ngingekho fezani ukusindisa kwenu ngokwesaba nangokuthuthumela ngokuba uNkulunkulu osebenza kini nokuthanda nokwenza njengentando yakhe yenzani konke ngokungakhononi nokungangabazi ukuze nibe ngabangasolekiyo nabangenacala abantwana bakaNkulunkulu abangenasici phakathi kwesizukulwane esisigwegwe nesiphambeneyo enikhanya phakathi kwazo njengezinkanyiso ezweni ibambelele ezwini lokuphila ngize ngibe nokuzibonga ngosuku lukaKristu ngokuthi angigijimelanga ize angisebenzelanga ize yebo nokuba nginikelwa enhlashelweni nasenkonzweni yokukholwa kwenu ngiyathokoza ngithokoza kanye nani nonke ngokunjalo-ke thokozani nani thokoze kanye nami kepha ngiyethemba enkosini uJesu ukuthuma uTimotheu kini masinyane ukuze nami ngenami nxa sengathi izindaba zenu ngokuba nginamuntu onenhliziyo enjengeyakhe onganakekela izindaba zenu ngobuqotho ngoba bonke bafuna okwabo abafuna okaJesu Kristu kepha niyakwazi ukuthembeka kwakhe ukuthi ukhonzile kanye nami ngenxa evangeli njengomntwana kuyise yena-ke ngiyethemba ukumthuma masinyane uma sengibonile ukuthi okuqondene nami kophelelaphi kepha ngiyethemba enkosini ukuthi nami ngizakuza eduzane kodwa ngibone ukuthi kudingekile ukuba ngithume kinina u-Epafroditu umzalwane esisebenzi nebutho kanye nami nesithunywa senu isikhonzi ekusweleni kwami lokhu wayenilangazelela nonke eyaluza ngokuba nizwile ukuthi wayegula ngoba nempela wayegula ephansi kokufa kepha uNkulunkulu wamhawukela kungeyena yedwa wangihawukela nami ukuze ngingabi nalusizi phezu kosizi ngalokho ngakhuthalela kakhulu ukumthuma ukuze kuthi nxa senimbona futhi nithokoze kimi kunciphe usizi ngakho-ke mamukeleni enkosini ngokuthokoza konke abanjalo-ke nibaphathe ngokubatusa ngoba ngenxa yomsebenzi kaKristu wacishe wafa ezidela amathambo ukuze agcwalise okusileleyo ekungikhonzeni kwenu.